okwa matoke na meru wanzi heji na maembe katali baby you be waiting na hiyo baby you can be my wife za malile mwani tu don't you ever leave me
okwa matoke na meru wanzi heji na maembe katali baby you be waiting na hiyo baby you can be my wife za malile mwani tu don't you ever leave me from January to December girl I go remember for your love I go defend tenda katungu mani trubulikirire changa kuwira ee katungu mani jana makolo nakongatsema ee mani tunabone ne shambe ne shabalya nyituma ee nakupenda sana nakupenda sana ee nakupenda sana nakupenda sana tonight I wanna hold you tonight for sure. I wanna show you the world, my girl. Your body look good tonight. Ika yebendu hali ya kutuma katrungu mama amazima kasindi botera weka sika kabu ya bibi nga kumatira na makulota kukasindi uruta valia vaya ivale kiva kikulovisa katrungu mama. Katrungu dia katrungu mani trubulikirire changa kuwira katrungu mani jana makolo nakongatsema mani tunabone ne shambe ne shabalya nyituma nakupenda sana nakupenda sana nakupenda sana nakupenda sana. The way you shine, no single musa no guaka. Jangu jendi, I show you to my father. Me know that all you like it when we go down. Love you yinku ye baby, I'm a duranka. Baliva gai mwana tevali na waka. I get this, buli jonga wakupwana. Come jendi baby, tuzale ya kana. Majesty, you the queen of Wakanda. Katungu mama.